Yeah, yeah. Keep it on my love.
Kaniweka keep it on my love. Tunafanya chup chup kavu kavu. Benz liko uwanja niliko live.
Alemuacha atajuta mana niko geto na kumatia. Akiana nitamrusha roho mpaka atasanda kwenye dunia. Nasimamia kaukucha mpaka nachananga chandarua. Nimempati yani mia kwa mia. Haru, haru na mcharura. Charura, ukiwa ndani ni aibu anaficha sura. Kasi kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Na evi mweza kwa wasi wasi usiwapena fazi kiuraisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni huku mamboni.
Utake usitake.
Squatchy, alo, alo, squatchy.
Hapa ni kinaki naki.
Squatchy, alo, alo, squatchy.
Baby we, baby we.
Squatchy, alo, alo, squatchy.
Utakuta na mashati.
Squatchy,
halo,
squatchy.
Unataka nini wewe? Nauliza unataka nini wewe? Sema basi baby nini wewe? Usiripe kodi moyoni kaburi. Squatch nimeacha, nimeacha. Kwa sasa nimetulia. Menzima na data simba kapaka. Tonangata nangata ninajilia. Bilivyo takata siyo takataka. Chuna chuna mama maliza pesa za mshahara.
Aiwe,
nitakupa gari au topanda vidaradara.
Aiwe,
ongeza madeko mina kupenda si mazihara.
Aiwe,
mimi si nyama pori baby nipe ile nyama ya swala.
Haru, haru na mcharura. Charura, tukiwa ndani ni aibu anaficha sura.
Baby kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwapena fazi kiuraisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni huku mamboni.
Utake usitake.
Squatchy, alo, alo, squatchy.
Hapa ni kinaki naki.
Squatchy, alo, alo, squatchy.
Baby we, baby we.
Squatchy, alo, alo, squatchy.
Tafuta na mashati.
Squatchy,
alo, alo.